Aliyekuwa makamu wa rais mzee amelala, Mwai Kibaki will always be there for the people of Nyeri. Tutakuwa nanyi bila uoga, bila chuki.
Na wale ambao wanapanga kuasha moto mlima huu, nataka niambie watu wa mlima, Your Excellency, mlima huu una marafiki. If the day comes and this mountain calls upon us, we will stand with you. You will not walk alone.
For every action there will be a reaction. It is that simple.
Na wakiguza Rigiji wameguza nini? Wakigawanya east west watanipata tu. Na mimi nasema mlima, we will stay together.